asawere noga didi lewru october hitane 2022 sakrabe kedibe min joutiom sanne hedaade hejuji amen didi studio 80 mi ali sise wondido e umar waygalo hande waygalo hor joganda sakrabe amen hande maso
so watti junga e sakko so sembe kabaruji di anni sise en jaram fa nokko no dirte do kayibe kollitiwde sukabe jokkol wonbe tombe min dalti watto joni o hono dattol hakkunde kay e bamako hani mo intinirede ko yaawi mbi sona dum le ko warta ko be cakkoto gol do dattol mobile fe gotti jabata ko ton se iwri kay e ngardam fa do sigaso do kambe sukabe jangobe ton jande hakkunde derbe puddito do murtereji mabbe mbi watto joni o hono sukabe jangobe to ekol ngay ko no dirte agro pastoral ko tinno totte hakkeji muuden garanti miniren birki sembe caldi
waygalo min jaran kayito wonto sukab jokolbe wondi wadde imadaraji yalla datul hakkune bamako kayan haba mu inere no yawir
non be kollitiri wiide ali sise be biile ko warta ko do so dido himmeji kontinaka hore be ngaran be cakko gol do datul dido kabaruji be dokki dum yottal jabbi non de wakande dum jidno to e journaliste be de fa kebe famtar kedda mo kon ko no dirte Ousmane Bamiyao yo goto e ngado dido imadaraji ko mo sifido hen
les routes de la région de Kay vraiment
lawi kay di ngoda no di ngori no ana dukkini dum wadi so min joini fedde de min dardata laawi mbawdi moƴƴintinede ɗi fuu moƴƴintine fuu ɓura hakkunde kay yaade sandara kañe jeema ɗum ne miɗen darda ɓeɓe moƴƴintina ɗum law law so kanankoɓe ɓamay anniya moƴƴintinde ɗum ɓe moƴƴina laawi kesi so wona ɗum min gaɗan maajere na min uddi laawol ngol
waygol min keddito fa hannde le hirnange leydi jeema le région ñoro to wonto taccugol courant ɓeydade taccugol ndiyan ko timmata immini bilisa yoga yimɓel gonɓe toonɓe
ɗum laati sababu ɗu sukaɓe jokkolɓe wonɓe nokku noddirteɗe jeema talatal ƴaɓɓi noon nde ɓe cakki ɗatol maɓɓe ngolngol tongol keɗɗe mo kanko noddirteɗe nankunte jakkite yo goto jottuno kabaruji ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe komo sifido hen
courant wala ndiyam wala ana ɓuuri jonte ɗiɗi han min joddi e maire en kañe kumandam o fa laabi ɗiɗi wakkati fuu ɓen mbiya min groupe o ana e laawol warde jeema wala komin ji fa ɗo gonɗenna ɗo komin mbiyata kanankoɓɓe ɗo e aljumare so wala ko bilti so allah holli en asewere min jaltan groupe ngaji kesi min jiɗi fa genni ndi yalta e niɓɓere
ɗum naɓata e yewtere amen minimag waygalo le yontere amen min mag ñaloma hannde o min kala haala sukaɓe jongoɓe jonde hakkundere ndibbaɓe
a wofo fi ali sise hitandi kande ɓe kollitiɗe nokku noddirteɗo lycé ibrahim lile komin jagoɓo ɗo bomako ɗo sukaɓe hewɓe kañin en ndibba toon fa yettoyo ley leydi ndi du ɗum lycé mo noddirta monseigneur dije mon cloto sigaso to dow hewɓe sukaɓe kañen ndibba ley ɗeɗo nokkule fa keɓen famtar keɗɗen Ousmane Niali Bouly
ewi ibrahima diallo proviseur lycé ibrahim li ɓen sukaɓe lekkol sababuji kewɗi gaɗide ba hono rafi gollude e timmininde duuɓi kani janngude ley o nokku
nannude suko école ana fuɗɗira duuɓi joyi duuɓi jeegom yaade duuɓi jeɗɗi ɗum fuu ana waawi riweede ka saate so maymu annuel ana e sept ɗum rafi jannde noon joomum ana waawi riweede ɗi fuu kawrata so laata sababu joomum riiwe ɗum ana e sariya laamu wona min
ley lycée monseigneur dije monclo de sigaso ko ɓuri sukaaɓe l'école temmere jeego woni ndibbaɓe hikka ley ndibbaɓe ana hen gaɗuɓe duuɓi joyi ley lycée o keɓay ƴaɓɓade yogaɓe du keɓay sadde moyen e wi abdoulaye sise jangguinowo gon e foftere to sigaso to gol ribbugol kewgol yo saabi musselle ɓe woni jangguinta fa gasa
ko ɓuri hewde yimɓe hewɓe iwoɓe ley fm warde a tawan andana jande hunde so jangguinowo o wala ko andi e jande hono mo wawata jangguininde suka seeɗa komo jangguinata hitande timman tawan sukaɓe andana jande hunde
ɗenna fa ribbugoji ɗi ɓuyto andinɓe kabaru jande ana mbajo sukaɓe l'école ɓe ɓamira jande muɓen soobe
waygalo fedde ayam le région sigaso to fuɗɗi murtere balɗe tati alalbara ɓettine
wattu jono ndeɗo fedde ayam ɓe kolliti mitti maɓɓe sanne ɓe mbi yoga e sukaɓe jangoɓe wonɓe tonɓe tottaka bourseuji muɗen le majjuntuɓe mbi le ko warta ko so niɗi himmeji kuncenaka hoore tan ɓe garan fuɗɗoton murtereji goɗɗi kasene keɗɗen kanko secrétaire général ndeɗo fedde mo noddirte alhaji koji ko mo sifido hen
to pri avis de grave concernant
murtere amen de ana fawi do rafi jomdi agropastoral moƴƴininde ñegueje lycée public kañe coggu transport école professionnel en hitande fuu min kalan famin tampa wala ko watte ɗum waɗi so min joƴini sariya ka min dokkamɓe balɗe tati les balɗe tati ɗi min kaldan so wala ko bilti ndemu min ƴewata komin kani wande caggal
mum
ɗum naɓata en kabaruji amen finatawa waygalol kabaruji amen finata wadi min jaran tuminya to wonto horebe festival art tuminya wondi wadde imadaraji yalla finata wal ngalurnde ana heba andede
be koliti wido ko yata sukabe jokkolbe noga yom gadobe rap kanye fa yetto yo gadobe ton mergi kanye gonde faminede wattu jono no kan yardi yaso no golleji muden di gorri fa keben famtar kedden kanko siyaka kulbalo ko mo hebini min nokkunodirta tuminya do focci tanko sitan sidibe fatumata mayiga
lewi wadobe ngal kortal ko tewtele mudun yo famunde sukabe yimobe nodirabe rapper kan slammeren lamutumiya hollene golleji rap yihirta lewi mahamadu sumbunu nodirado milmo ndey jande faboton sukabe ko heewi ante des seriaji ten jimi handi wadede le rap
san zed sili
plat dum walla min sanne do kabaru finatawa dum latto sababu min kala hala tomiya halde tid allaji godu lengeni ndi min andi kulleji fa heewi no son bamirete kayeno jimo lobbol wadirete min andi ko heewi do kabaru rap no son watte kanyeto son yurata jati
di son meme
sugabado be rap kan islam fu holliti weltikin leedi golleji bene du o hono di jandeji wade kile heewde le lamorde mebbene yalla ben heba be fama leji hewdi bangal jimi
salara permis
dum lati sababu andinde be rap jati iwri dum woni tarihi rap no jimi kani yarude sin jimi godu ko hani wadede fu fa jimol gasa e janginama dum fu be andino dum watte
dans une musique
dum go isaka kulbal hebini studio tamani yude tumia
dum nabata en bilki sambe chaldi way galo le coupe caf o club ngay di don piobe ballon leedi mali ana andi hobbe bi ngarta fiidude
awo fay fay joli ba asi waran hebindire asfar ti maroc nokkuno dirtel stade di 26 mars leedi lewru novembre worordu de won do wattu fuddu AS Real de Bamako yahan hawurtay e Royal Leopard de Swaziland kambe yimbe AS Real de Bamako be bi wattu jone be gikkini gikke lobbo no be kan jabbiraade yeso kedde mako ko no dirtel Mohamedou Wagge yo kanko ni jokko horeje de do fedde ko mo sifiido hen
le ñalan hande men e wonde wadde golleji amen di no wotiri men de gollida e hore amen be kay yibe fu humini firre ballon yewutunde hono mo mirta defoji yi adi arande le watte joni torra fu men mate to fon golleji fu ana wonde wadde no wotiri firre ballon men be de lanni juddi men be tadaga firre amen fu ne welti hande
coupe tato bo mum nodiri bindure yanka ko lobbo fuddi alkam sare noga lewru octobre hitan 2022 segutu teremo nodirta 77 sebugu segutu
awo fay fi alisi se ko giata equipe ngay sappo e jeegom le ngal luure segunde kanyana kan hawrtinde le ngal do kawtal holi tawir wakkati be pidde puddanonde duddum won gubal ngal no derto revelation de fiji ton fc capi watti ben baddi joy benk baddel gotel tan
micintinde tan wiide dido pidde ballon waran wadde asawere tam sabi nen sukab jokolbe hebata ko he muhim way gal jonka mi mira do min kaddata e kabaruji amen
a wo fay fi ali sisi do wakkati ne kikidan do kabaruji meden didi do kabaru fan ba hebe do via moto kanye do beme mede ande to fodbe jafi eno kon bandino do e seri outre men nous de tous ce grain à noir sur l'arbre.